adek matindo apaga uchien mawacho ni kaka Nyasaye noero piny ahinya nochiwo wuode wuode achiel kende mondo kik walal to wabed ngima
Yesu sayo.